Yanda joy e mintaji chapande tati habaruji studio kalangu e fulfulde dimi Ali Nyalli Abdul Mun yottinta e mudon. Sembe habaruji meden hande ni der mun ni en kalan do botu pirtol gollirde wallirde himbe tawrabe sadon nam be mudo andan leydi Niger. En kalan do ni fa hande der habaruji meden didi hande do fa hande ni sigila wadande himbe kure hisinde be nyaw duyoje ton andan birni konni. Yewtere pindinol meɗen studio kalangu hannden ndu fa hannden waɗan dow sigila noddol heɓa habaruji joɗɗinanaɗo remoɓe e duroɓe ɗo andan leydi Niger nawtoro. Suudu kiite mawnu ɗo andan leydi Niger ni hawjini mum fa hannden ni ƴewtinade laabi maral naabi en dewtere maral leydi Niger ni wartiri ɓolum laawol laamu leydi ngol deputeɓe leydi Niger anni joɗɗinde harko darta ɓeydol ceede ɗe ɓe kakketeni hitaani fuu andan ɗo andan leydi Niger. Suudu kiite duni fa hannden nder andinore muɗum wi'i ko laawol laamu leydi gol andan ni ɗowtanaki ko winda wi'a nder cotol ɗiɗaɓol ɗatol hemre e ɗiɗi dewtere maral leydi Niger di andan ko tabbintina lasu e jo lewru novembre hitan duuɓi ujunaɗe ɗiɗi e sappo. Miccintinen himɓe duni fa hannden ko laawol laamu leydi gol enden ni lasu e jeɗɗi lewru juin hitan duuɓi ujunaɗe ɗiɗi e sappo e go'o de enden ɗum sigilino arande fuu joɗɗinde laawol laamu leydi gol. Subaka hannden o andan docteur Idi Iliasu May Nasara ministre kawjiɗo cellal himɓe ɗo andan leydi Niger ardi nder huɓere ñamede andan battu pirtol gollirde heere wallirde tawraɓe saɗorna harko darta fi ɓeygu maɓɓe ton duni fa hannden nder hôpital de l'amitié Niger Turquie nokkure de andan tawa nani ko o wi'i ko Ali Tassir waddi firta eɗen ngal fulfulde.
Wonnan ɗakin moƴƴi kama
on ndu suudu min gaɗinde hôpital de référence ɗo galle ñemen kano nde waɗa warde joni ni heɓay gollideede gam are gollitirɗe kewɗe woni garayi ko wattu ko gollal ngal waɗa Allah e narral ko woni hakkunde laamu leydi Niger kañum e laamu Turquie. Yimɓe Turquie ɓe gari ɗo ñiɓani en nduɗo suudu waddidu konnan keddi are gollitirɗe fof ko wattu ko golle waɗa fa woɗam nonde waɗa kana gam faabade rewɓe e dow fi ɓeynugol mu'en sabu eɗen andi rewɓe woɓɓen ɗon nde dewlama waɗan duuɓi joyyi sappo fa sappo e joyyi no hettini hunde fuu waɗay gam mum waɗi ko leydi Niger tewti e gomnati Turquie heɓude hono nde nokkure wawde faabade gori e deeki o toɓe jaha toɓe ƴeewen e ɓalli maɓɓe no tawi selay laabi gonga ko
sonka jiina wonga ba bonwuran.
Hannden ni nder wakkati mo tawɗen anden ni loktorore birnin kon ni no tawra sigila waɗanoyde himɓe kuure hisinde ɓe duni fa hannden duyoje jaamu duumo Allah yaari dennon ɗum fuɗɗata waɗande himɓe kural gal enden nani ko Abbas Magaji loktorojo kawjiɗo fi waɗande himɓe kuure to enden ni nder loktorore birnin kon ni de enden ngam hisinde ɓe ñawuji famtini dow majji ko Asumana Musa Arzika waddi firta eɗen ngal fulfulde.
Kural noon ko hisa ñaw duwoji ko fuɗɗete nogay e ɗiɗi fa yetto nogay e jeetati lewru décembre ko waɗante cukaɓe ɓe lebbi jeenayyi fa yetto ɓe lebbi capanɗe joyyi e jeenayyi hano ɓe ɓuuray duuɓi joyyi noon ni no woodi safare ko warata gilƴi reedu no woodi biktamin ko hokkete ɓaade warde ɓaade nokkuje ɗon to itta to kure ɗe gaɗete komin giɗi ni woni inniraɓe gadda sukaɓe maɓɓe to kure ɗe gaɗete nde ni lokkotoroɓe gari dow to maɓɓe ɓe burtina sukaɓe maɓɓe yaasin ɓe kokki safareji ɗi ngam he andol ko wanum balɗen ɗe to ñawu duwoje waɗi raɓu mum sanne nder wuro Konnigo nden ko min keɓi min paddi ɗum law.
Kenga talata cawortoɓe commune Dogon Nduuci puɗɗi hawrine ƴewtinade no golle mu'en gonno jehira nder commune mu'en ɗum ndu fa hannden ɓe gaɗan filla duni nder laawol gol enden ƴewtinade no dungu hikkagu enden waɗiri e ƴewtinade duni fa hannden fi balla ka himɓe gaddana wakkati gulgoɗon waɗuno to enden luumo Dogon Nduuci go enden nani ko Boubacar May Kigudu maire Dogon Nduuci o enden ni wi'i ko Ali Bawa waddi firta ɗen ngal fulfulde.
Le point saillant de cette
toɓɓere ɓurde sembe e les batumo min gaɗi o endan kam wonno ƴewtinade e tabintinde ceede gollitirteɗe ko duuɓinaɗe noga e tati dow inde commune on endan ɗum ndu kañum woni sembe gollal hono mairie e hoore muɗum ɗiɗaɓel majjum ndu min ƴewan dow fi ko darto noye ndunngu timmirede leydi ndi saabu nokkuje kewɗe min jii ndungu ngu endan ne ɓalla naati e mum ɗum sakitraki no woɗiri ɗon endan min kaaldan e conseilleɓe e ɓiɓɓe wuuro ɓe ndaar laabi ko tawa hen endan ɓe pamtino faw woɗam min jewti du ɗo filla ko darto jahagal ko maire wanno to ene France gam yaade ede wallitoɓe no wajibitawi min kaali dow majju saabu sembe ballaga mabɓe yatano hara ñamande keƴolal muɗum min gaɗan noddagal yaade e ɓiɓɓe or neɗɗo fo wadda ballaga muɗum
conformement attendu de la population.
der jeddire de duni fa hande en sawortobe community sawa kandu fuddi ton enden hawrinde mu en gan yewtinaade laabi kawrol jawdi gollirteni hitan hikkede enden ni der commune o enden nani ko dane de abdu isa mo alternative espace citoyen te sawa ton enden ni wottiyade e sawortobe be enden ko sadu sanke waddi firta dengal fulfulde
wannan kasayen kudi duk shekara muna halatta
sigila cede goltirte le commune o endan hitan semi ngara min porta e no sigilirte e no tabintinirte gam batte ala min dara yalla cede ngoden inde fa gollire do enda no huntana haaje himbe funa min kalde ko na e conseiller ben gam kambe tabintinto cede ni haani gollire watto ko te min kalde mabbe di konna be pamana hono golleji ko jeya e sakullaji himbe wuro kan haani yewe kam woni kero comité sawa o fu lato der wuroji le kubeje lato wuroji la sukab e mawbe fu ajeji mo en tabe hebama yewtinama le hen moddinama der hen endam tawe du konna hunde futa yeggite e le comité sawa on endam sakullaji din fu lato filla cellal non filla jande non filla ndiyam ko yarte filla demal e durgol dum futa be hojama fa gasi min ngada du no dagal yaade conseiller ben gabatte be tarsino do majjo san
conseiller sila akari da wan
hawrine arandere himbe leydi Niger wombe Yasin Sada Zumuntana bi en sududa en dan caka himbe asawe altine bitti do en danto en da Harrisburg leydi États-Unis hawrine de en dan wada ko wona tefe der mayr duni fa hande kan woni ko wattani himbe andine fina tawa leydi Niger he are gattede do en dan der leydi Niger hanono madame docteur Abdoulaye Nafisa Tigili do hawrine de en dan halir nani ko wi'i ko Ahmed Tarnan waddi firta dengal fulfulde
Sada Zumunta aidi
Sada Zumunta fedde non singane gan ciodol endan hakkunde bibbe leddi Niger dum hokka bibbe leddi Niger lawol kawra gada neddaako hakkunde mabbe deni julde leddi yottake e kawra e jula nyalane den nyalane de nyalane non wodunde tarik leddi Niger de lawol gotol gol gam barke nyalane den min kolli himbe fina tawaji leddi Niger botugu wadirama no wodiri gam min kebi dudal bibbe leddi Niger gombe de de kewde de etazini amerika nonni be do sengogi din fu be gari to batugu dun do gantan e jinganami do komin tuugi dun
ponnu soutenir
mawne warore duni fa hande mo Allah yari durwo fuddede tefude takubahi ko lawol duni fa hande chapande nay e tati fuddote ton andan difa do der leydi Niger ardibe hawju region on duni fa hande no tittinkini ko watta batugo andan ni wadirama jam e seho siri mabbe duni fa hande gasi misali ko kobe habaruji yihube ton andan gandan tinde himbe nani ko Musa Hamane ardido ko kobe habaruji di andan ni wi'i ko mani Musa waddi firta dengal fulfulde
prendre toutes les initiatives
durude ko watta sigilaaji durugo en fu wadiri no wodiri himbe belto hokkude habaruuji no sigila durugo en da yehirta kan fu e pottande gado wande caka durobe en tittinkina ko watta himbe kebi habaruuji gara ceewde durugo en da e nanga du durugo en da wada jan e sewo kokkobe habaruuji be en golle mu be noodi mana sanne wakati fu e be tawa der golle hokkude habaruuji di en da mine illa gouverneur no dame men pu igolle amen teleji e radioji ko ci e kubeje fu cigilike fa wodi ko watta himbe bawa darude na hettinade durogo enda wala gollal gadetengal gal kokkobe habaruji balla mubben wala der dundu woni semme ciudi e dereji kokkol habaruji
c'est pas pour rien qu'on parle de café en pouvoir
Durwobe to enden ni region Zender yahambe difa tefode takuba hitan hikaga enden ni siri mabbe duni fa handen fu huubi wala fuduni ko jaccini be ko watta be jato enden difa tefode takuba ki enden waddude ton enden Zender hanono illu Muhammad Kawji do filla fijoji cionnol balli region on enden halir nani ko wi ko Ali Keita waddi firta dengal fulfulde
Ladies da magaran hanti sigilamu handube jaha to durwogon duro tefol takubahi nyenyoben be chubama del lady din impantina himbe ko oyi wadaka kan wada zender hikka sabi durwobe burbe bawal chubaben de sama nokure worre to be goni be nyamne ko wadata balde chapande joyni joni be gaddama fa cellal balli mabbe ewe gan hunu funi wadataaki de hana jambandu no woduno minen gatti tamude ko durwobe lady zender der no keban jalol gal gadda takuba hekin zander keba didido duddi be liba kam min gidi ba ko Allah kan woni ko ko dey dum woni ni amin
me bada amma niyal mu kena
der sigila siriya de latul bal tefa kup ko chan lawol jedda bol ko wadote to andan algeri sappo e tati lewru janvier yade nay lewru fevrier hitano dubu jina didi e laso e tati hannden ni mena Niger latiɗan ase Ajaccio mo leydi France gaɗa muɗum duni fa hannden latoɓe balɓe enɗen janto enɗen Tunisie joɗo wade heɗo puɗɗol champ o enɗen miccintinan himɓe duni ko mena Niger o enɗan RDC Congo e Cameroun kan en gon nder groupe E o enɗan Leydi Niger ni da en dari golloɓe deme e durgol no tawa dar wakkatiji di wonji tagol bakaje gonno gaddana himɓe sadormaji luɓe duni fa hande meɗen da en dari darmu ceede arde enden no ƴeña no jippo no ngam heɓude mosola sadormaji ɗi duni fa handen waddi ko porje goɗɗo indiraɗo Idan joɗɗina gam remoɓe e duroɓe himɓe leydi Niger ɓe enden ni bawo nawtorade cellali mu en nodda keɓa habaruji ko watta duni fa hande burna mabɓe hoya nani ko Mahamadou Ango Ibrahim ardiɗo porje o enden ni famtini ko Nafisa Adamu waddi firta ɗengal fulfulde
Nous avons remarqué que
comme taikitim remoɓe leydi Niger e duro mun ko wonno faddo dum en golle mun en ganna hande no wodiri kan wonno rafi hedde kibaruji labudi dum sabi nokkure de do min joddin to himbe wawi noddude gam batta heba kabaruji nafoji labudi SNV kanyu e campantel famo RTL ka en woni ko joddin nokkure de gam faabaade remoɓe duroɓe leydi Niger do enda nokkure de kondani noddugo mun wala ko tiidi gom be sa wala internet ala wawi hedde dum kan woni lamba jeddi jeddi je kan gatta kemi jeddi chapade jeddi je noddi ɗon enda fuu a heɓa mbaw nota dema e dow ɗengal ngal cuɓiɗa ngal enda gam famtine kabaru mo gonɗo aɗa filo on enda nene kabaru o fese laati dow wuuro gon jiɗɗa keɓa kabaru on naadu konna dow nokkure goɗon ko hennon funi a faman ɗum fa woɗam saabu nottoɗoma o no jogui yeeso mum ɗonɗa hono ko holloto ɗum keddi ko jiɗɗa famude fuu e dow kibaru mo ƴamuɗa on enda
duroɓe e remoɓe fuu no wawi noddude dow lamba o
hono wadduɓe e porje o endam oni watta namuna nder région tati leydi Niger tawa do so e tilabiri hande nde endan to jomun tawa fu no wawi yamtinade on kabar do région tati di endan no wawi ko na hedde kabar o fa woda jonno himbe wombe le région tati di endan se kaende muyi heba kabar région ji di to di gala hen e dum wodi sembe fa jomun heba kabar o fa woda fa hande du nokku to jidda pama kabar o enda no batto kero mali na burkina to fu arwa hedde kabar o enda sa porje on no wonder le di enda fu
je o mali o burkina
ada wai hokkude dimma keɓaka dow projet o
ɗiɗi lewru novembre komin cingi projet o warde joni ni ñalawma goto minen keɓa noddade ko watta hemre e capanɗe jeetati e ɗiɗi dow tewtugol kabaru o
journaliste qui déjà pas mal
bandiraɓe hettinaniɓe habaruji studio kala ngu e fulfulde ɗo kokkol habaruji meɗen ɗi enɗan timmata Hey Isa, a hii no raɓu ñaw coronavirus gu wartiri sembe e lawol ɗiɗaɓol gol na de gonga ñaw gu endan no e hulɗinde mama an gorko
alu miɗa yiɗi famandema min do kay miijo woto ngo ni gondumi e huludo fiitagol ñaw ɗiɗa ɓerde ngol ɓiɓɓe ñawɓen no keyɗi tinno nden ne ɗum tilsuno mi miijo hulude
min kay Isa ko ɓuuri hulɗinde kam kam woni no yimɓe gonno gaɗa nder wakkati raɓu gu hannden gam ko wona no haali ɗum endan fuu gam firtude ko e himɓe waɗay himɓe ada ñaw guno goɗɗum miɗo hi'a himɓe ɗuɓɓe no ɓurto ornaki cummoɗe mumɓen mi anda du fuu nomi waɗa komi walliram
alu hettina mi hokke yamirore nde lektorojo mawɗo hokki kam wakkati no fiitagol ñaw ngu gonga noon koye ngu hulƴinino e fuɗɗodene makko ko jaali ñaw ngu ni woni ɗowtanade laabi ko hisintanimɓe gatta sumrema ko mburtoɗa fayde ɓeyto ndenayi koye mum koƴƴa laabi ko hisinta ɗum an kay ndena hoorema e mamma jooɗoɗa wuuro ndenne neɗɗo rena hoore mum woɗi du kondan ɗowtano laabi cingaɗi gam hisinde nimɓe ngu ñawu e kulle ko gomnanti ƴamti
mi yetti Isa a barkini mi accata du kulal ngal enɗen jaalomi heginanomi wattude summode mum doma hoore mum ɗum tan heeƴi
ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger